Limon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskaram mon yonterejo dande fulɓe taskaram joabo komi woni ceerno Modou Mbahide wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten dow munden hande. Ka taƴere aranere en kalan ko fati e démocratie, holko hani wonde ligge sukaɓe e ñiɓnugol démocratie e nder leyɗe men. Seydou Nourou Ba no heblani en jantore gila Dakar lamorde Sénégal, caggal ɗum jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe.
Si lamɓe ɓen kamɓe fi ɓe yaaɓi sariyaji ɗin hay démocratie on ala hande kadi ko ɗum le on iwoniide fayda nokku o nokku.
Hande hiɗe wondi e ceerno mo nene mbo windiyankejo lolluɗo guinenajo. Kattaƴere ɗiɗi ɗaɓere taskaram men gurdam fulɓe nawran en timbi madina e nder Fouta Diallo Guine, haalen fi rewɓe remoɓe. En jahan kadi Cameroun taskoɗen mecce sañugol. Won wowiri noon ka taskaram men ɗo ko roguere men diaspora sakkitorten. Hande Yoro Mangara no heblani en jiyanɓe yaltiyankoɓe ko fati e ko leyɗe Afrique woni e ɗaɓɓude jonde ñiɓunde ka suudu kippundu kisal dental oni.
Jowlol sukaaɓe.
Wona ko suuɗi hande alhaali démocratie no siɓiti e nder leyɗe ɗuuɗuɗe adunaaru, tentini e nder Afrique ka fuɗɗode kitaale temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayiije année 90 e faransire. Leyɗe men kewuɗe Africa suuɓino démocratie wonude noone ɗaɓɓirɗo laamu e noone laamorɗo. Caggal ɗum pelle politiki fuɗiri wa punne e nder leyɗe men. Kono si en darti alhaali o e duuɓi capanɗe tati fawtuɗi, caggal ɗum en tawan yaha yilto waɗi ko ɗuuɗi. Gila hitande ujunere e temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayi addi hande ko fanɗi fof ciwlo laamuli nogas e jowi waɗi e nder hirnange Afrique. Ɗum noon ko tugade e witto ngo VOA yaltini jeetata ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati. E nde limore ɗo ardiɓe wayluɓe dosgal ma wi'en sariyaji leyɗe mum gam heddagol e laamu tawdaka. Holko hani wonde noon darde sukaɓe yirde fewdide hande e fi ñiɓnugol démocratie e nder Afrique ngal lamdal nawri en Dakar lamorde Sénégal. Sénégal no jeeya e leyɗe seeɗaje ɗe démocratie ñiɓi e mum e nder Afrique. E hino jantore e Seydou Nourou Ba ndeneldi en.
Jingol sagataɓe he démocratie ɗo e Sénégal haano gueɗe ɗe mbaylorini wonko saabi ɗum. Elimane Sirédia ko responsable PASTEF e nder Podor funnange Sénégal.
Ko mawɓe ɓe ɗumno jogade hen doole ko mawɓe, kono sa yi changement waɗi ko kaɓɓe donki yiide koye mumen e ko watte ko. Hande noon falillahi alhamdu, so tawi wiyama laamiɗo o dañi ko duuɓi capannayyi e nayyi, on yaltintake e sukaɓe. Hay so tawi o woni o nattinama e mawɓe ne o jeeya koye sukaɓe. Fitti ko sukaɓe kaɓima ha hande ngal bangal kam mayi.
Oumar Nguet omo jeeya e parti biyeteɗo IPD saabu politique jarnowo gueɗe ɗe yeeso. E yiyande makko karalle kese ɗe ene jeeya eko ñiɓni démocratie ɗo e Sénégal.
Kono aduna o joni koko waɗi phénomène aji kewɗi naɗɗi hen. Communication ko yaari yeeso, internet o koko yaari yeeso, ko wiyete probléme aji géopolitique également koko wuuɗi ɗo hen. Hande natti wonde tan Sénégal miijete, kono e mambi guri taariɗi Sénégal aussi il faut ƴeewe. Ɗum noon sukaɓe ne jogui hen rôle no fewi no poti wadde.
Tarikh démocratie ɗo Sénégal noon wonto fuɗɗi ha e tiɗo Barka Ba ko consultant mijotoɗo e banggue politique.
1968 grève musɗo waɗino e laamu président Senghor. Sen ƴeewi kadi sukaɓeɓe mbaɗino hen ko wiyete engagement politique, darde politique tirde. Ɓe mbaɗi noon 88, ɓe mbaɗi noon 93 ha alternance mo ganduɗa kañum addi Abdoulaye Wade e laamu yandini laamu Abdou Diouf. Ne Abdoulaye Wade wiyete noko c'est le candidat des jeunes, woni candidat sukaɓeɓe. Wona tan sukaɓeɓe noon gaddi mo e laamu, kono darde noɓe daari yende walli mu no fewi pour yandinde jappere Abdou Diouf.
Non tan Barka Ba yiri ha gueɗe ɗe jottiɗo.
Ko ɗum yimɓeɓe teski kadi e 2012 e hadde Macky Sall adday lamu sukabe wonbe mouvementji nimbi yanamar yama kadi e tarikh mum men be ndari mo no feewi a tenti do e lamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko darnde ne sukabe ndari yende fof ndari ma yende darnde tinde de nganda himbe be ne ngandi ham sukabe mbadi en dillere feewi no feewi ko dum walliti be no feewi pour hebde hebde lamu dum tan holdirta ko ala ko wadate politique so hawri won sahaji e nder Senegal taw yeteebe ko sukabe wala ko bange ko heewi doole e mabbe taw ndaraaki e nder dettinde
be be ndokkuden kongol ngandi ni demokrasi Senegal hande nyibi ittude dum do wonata hunde wemde Seydou Nourou Ba VOA Fulfulde Dakar
a jarama Seydou Nourou Ba VOA Fulfulde landi bawuri jagordo arano Guiné holko hani wonde darande sukabe hande ngam nyibnude demokrasi nder Afrique bawuri no tawe e horebe leyde adunaru tawdabe e jonde dental adunaru ONU to New York nane kongol makko
ko mi waata innude ene wade harako me rewi don wata mo rewu don kono dun don ko hondum waawata en wallude ko yobbe hedo ko yobbe tasko ko yobbe ndaran hore mabbe histoire ji no yaari non wongol suka na innugol aduna on ko e ontiji fudi be ndaray ko boggol juutugol ari ha fewndo mabbe si be jangali boggol ko honto fuddi ha hewti mabbe aray ko yaha yilto tun jokka e si woniri non leyde den uttay untade espoir on hara tigi tigi ala donc si famama contexte international e contexte national honto fewndi aray dun non hilantanji ni waway wallitade sukabe ben ara ko menen ko men wawoyta men wawata wadde fewndo ara si kambe kadi si saima be on hewti ara hibe wawi jokkitude e ko men hatti do
Amadou Riba jagordo arano leydi Guiné e dow VOA Fulfulde ngaren joni e rogere men mijo mon emu
mijo mon emu
mijo mon emu
mijo mon emu
hande en jahan Guiné Bissau nultondirado amen ton Mamadou Kane landi sukabe Bissau ngo mijo mabbe e alhali e demokrasi
opinion mo demokrasi ala demokrasi ande Guiné Bissau do ala pour que ande na de to povo one hiede ko direito groupe go one hiede non ko problema ngala lede juman lede wonde Afrika e wono par exemple Burkina Faso Mali Niger dedo votre landi régime wondo donc régime militaire ko ngon dum do ngalande régime pouvoir wonde donc régime civil demokrasi ala don
mokarasi ko wana yadnere afriki do ko no mokarasi on wana normal fi on dun kala ko fobo wino fala be alay wa de respita mokarasi ko kala ko fobo wino fala ko dun woni mokarasi on ko fobo wino fala hunde den don gollitiraka e wadi fere mabbe den en ton ray afriki do mokarasi men la ka yede ka
imbe be halna ka ko woni demokrasi ayi demokrasi piji didi ya satu di andude ganda ko hodum woni devoir ma o ko dum chattuda wadde e ko chattuda wadanede devoir ma da o si a andi dum ganda kala ko woni droit ma da ko chattuda wadanede ko chattuda wadde ko chattuda wadde aw dum imagine leydi ndi boy bayri kusattano taw yimbe be dode demokrasi natude yimbe be rawbe baaje e tifane ko woni demokrasi be ganda dum do wadaka ko dum wadi fayda leydi taw imagine hati aba lambe be kala kono aba ras faati sabna e horende sangani han andu santade andu fi santa dum kam ko tosto en tan Allah bo taw radio ji di baydi wallude pam tingol yimbe be no yimbe goni
seeda ko wetan jogi demokrasi seeda e Afrique ko Senegal wa Senegal tigi demokrasi mo wona fi demokrasi mo jito hino favorite da kambe Senegal sibbe ko walla do kambe fu leader meme be jabi in hala inde demokrasi kono do golde za demokrasi dum wona Guiné Bissau dum wona Senegal wona Mali wona Burkina Faso kono akri wona Libéria wona Sierra Leone non da Afrique centrale en golde demokrasi af Israel en golde demokrasi demokrasi wiama fi golde demokrasi Afrique dum don wala
min non Boubacar Soumana République du Niger Niamey mo démocratie mo himbe gonno ji hande mo gonno andi o démocratie tam mo deregi itto de leede occident kaw leede américain leede europe wadda do en singa o to wada ka do himbe anda fulodire elle o nanda dutu tawke mi do mije ke o wala o mo foti e gurnda himbe do en haneri wodi ko handi do jari nokkuje ko heewi sey ama kudeta wadi on jan jeunesse kan wader herir be ummoto be daro fa heewa ke bi weli be sanni do jabbiti dum kaddi fu wona democracy made in africa himbe kebi darni pami dum mi do mije ke edun tiida sanne
on famio sakitido kalde do ko leydi Niger o jodi mi andintina lamdo lesdi Guinea Bissau Umaru Sissoko Ambalo felliti yeso journaliste en wonde o jamata hapulamu tatabo e wote hore yaku aroje hitande ujine didi eno gase joni 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 jaboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
kodo men hande ko cerno mo nenembo cerno mo nenembo ko windi yankejo ginenajo lolludo ko kanko yadano mbunyare renudo ujine didi e jetati sabunde deftere mako lamdo kahel
cerno mo nenembo on jarama vewa salmini on onon ko windi yankobe windube defte hewde karambol mon no anda karambol mon ko sebudum jonon hare wado demokrasi on no sebiti ma dum wien no e sebitande e nder leyde hirnange Afrique do ene yim wawi wugol demokrasi on woni wawa ka jottinire gol haniri
comme highly confirmed do laba mi sikki demokrasi on le portade nyande o nyande seda e on waddum ko fi sari aji din kella ko woni kadi ko lambe ben kelda si lambe ben kambe tik be yaabi sari aji din hay demokrasi wala hande kadi ko dun on ti woni de fayda le konoku la Guinée, Mali, Burkina, Niger, Sénégal nous yaw de seda mais andanu ha honto andi Afrique no mitifi ko no démocratie fendo ina ko labi nani ko holbini ko wandema on tigi woni ka tedda pade ko no wir donno ari kalam madum hara ko marbe be todda be démocratiquement ari kalam fayda ko goto goto laba na lendi goto laba na luwaji ni goto laba na demokrasi on ko du wadi wonde ma goddo onay tun todda do demokrati no hota tun ka lamu o fale wadde constitution go dum udita baval fiyo sori be ben ar tam kalbe lamu fayda ko goto huno nyiddi huko masibo e ngujja rulbini
ko hunno wona be sukabe way wadgol
sukabe ben no dari ko be benno yalti nyando nyane be warete ti la Guinée do onu tigi do ngandi dum kono modi ina ko weli fi ina le wotere gasata ma wakilare ne jokka sono ha nyande gono gasara ina nyande wotere dum wotta tarika on deni tarika no mistifi tarika no nebi tarika ko dubi dunki wotta ina nyalande ma do hitande yimbe benno dari te tinu faybe la Guinée be dari be pirde kono modi batte mo hewtal taw kono mi sikirum hewtay no nebi do ko nebi hewtay
si satti ha satti ko hoddum e ellaaji tawata sukaabe ben wawata wadugol
min mi sikina sengo sukaabe ben ella woni ella on kaka jangu bebe ko jangu be nato be l'école woni l'école porto woni l'école algorana e soori be men kadi so men wo jangu be officier ben wodi kono on wete be jata responsabilité mabbe on kambe kadi wonbe men kadi ka julide madu ka église ji karama ko ben e prêtre ben ko ben do woni jettali hañugum e juude mabbe no teddiri gudum holbini sinan faabe ben no pirde tentino jiw ko no pirde no satani be moja kono be pirde kono modi jangu be ben e soori be ben karama ko be ben e prêtre be ben ala jukude officier de giren itude ke indépendance heewi be bala ko watte ko e juude do be habbi secteur nyaami be goto gudum woni jukude fendo militaire be men ko andi ko remugul maro yeya pneu ma parcelle na do wata tarika jangu be men ka kam ka dum do dabbi ko postum e voiture e chauffeur e villa dum me fala
si watani hila e der leyde hirnange Afrique do den wuloje dengal France den ma dum wonnode e li njaggu France den ko e der den don tawata nambaraaji din heewi ko yowiti ila moji din kalede meden do
mi sikki ko ne woni bawo Afrique pop leyde yati be men e juude anglais leyde anglophone no buri nyibude
kamen ai angola Mozambique ma Guinea Bissau no buri dinan fi Gambie ma dum serano ma libere hande hande be yalbe nebi be yayi ka yeso be yayi ka woddi der democratie ko ya de baba ko pe yangro France francophone jidi tinum la Guinée Mali Niger ma dum Tchad ma dum Togo Senegal no yawde seeda ha honto mi anda no buri dodo sori be Senegal den no nati l'école ko jangu be tigi ko intellectuel be ko do wadi parce que sori be Senegal wa ta coup d'état indépendance arno goto e mabbe général fi coup d'état bi dofti sariaji din bi dofti laminado tay woni ko démocratiquement wari kalam ko do wadi tonno nyibi seeda kono ka en kamen do don huldini
kono hay nordo ngi ndi dubi jeedo ma dubi sappo do leedi afrique den tentini hirnangi afrique do e lam gon ko yowiti e démocratie
mi hayla ki ko labi mi hayla ki ko weli nani olen gonga na non kadi wonde mak pidi di ko der afriko tu woni gereji le gandu bebe banu france ma dum etats-unis ma dum russie dum kadi no modi gereji mabbe kadi no do kambe kadi be do mo beno gollande hore mum ni hore meden ru woni famal haye joni mi sikki nyande famu de wonde mak ko en pop men jogondir waden portal afriko pop no fotti longi de wayi dartade ngayguji ay babbe sina dum modi e fo nyamete goto ci de nyamindir de ay babbe no nyambe de kanyu kadi
cerno mo nenen bo on jaram buy
on jaram
dande fulbe wododon e hedaade mede weltani yon kala ka wondon e aduna o siya anda a anda a andan siya anda a anda a andata ko Amadou Ampaté Ba windiyankejo tarika yankejo madinajo tawado e urbe layinde e lollinde pinal fulbe e pinal afriknabe e noni kubal wadingol sandawol vewa fulfulde non no anni tedaade on onon hediyankobe ko faati e andal sandaji faransire inna dum proverbe gila hande nelde men sandawol ngol wela don ka tongode amen WhatsApp yontere pop men yottinan do yoga e majji e hino tongode WhatsApp den 001 202 304 98 06 001 202 304 98 06 woni kowal go'o didi kowal didi tati kowal nayi jenayi jetati kowal jeegom iden natano joni tajere didabere dande fulbe tajere didabere taskaram men o hande gurdam fulbe nawran en Cameroun ngam a halude fi sanyugol yahen kadi Guine ka wiete Timbi Madina Alpha Ousmane Ba yidi e Aissatou Séré Ba debbo tinido e bangye ndemri ma demal karogere men diaspora en kalan ko fati e ko leyde Afrique naje sammata jullere duminde ka jonde kisal dental adunaru on
ngurndang fulbe
adoroden Timbi Madina sare woddornde kona kiri embere kilometraji temedenay hinde tawe ka hirnange hakundere Guine ko kami andi e jamande nokkure no tinni e golle demal Alpha Ousmane Ba yidi e Aissatou Séré Ba debbo remowo e hino jantore makko
Mengawe Saba, mengawe Kobo, mengawe Pom de Teron Kati. Rada Fotere Ala.
Aissatou Séré Ba, debbo resado mo dubi chapantate joyi, yadune jongale makonda pere, wala saurugol, leji Mozambique. Ila o arti Guine, himo joki demal, ehore wakilare. Nuwo wirio bimbi kala, kakangesa ma komentayimo. Esa itobo.
Dubi joyi, kakogorko angon kuraji miyo miyarko deme. Kase yariko aventure me wono. Yano miyarti, kone la aktivite ko miwata usute meela. Ndari amse ko deme angal miwata wadda. Yuki usute mimi. Kala fide, pase na ko wana ya wawlede ko waniga. Inko kuraji onto wakila gol. Tawde kadida wano gol kasudu. Jodo gol kasudu tu. Ma eba aktivite, golle fo wela. Kwa ya wakilo, wande wela wande metu.
Fautere jutunde, Aissatou yidani. Kende hitane kala, o liggoto lebidi mfou. Ndungwe chedu, orema kofeundi wo. Nyande kala, ila pudal, hamutal nangi. Aissatou, nwehore koede mako. Woni nangi, wala tobo.
Mengawai, hela mwa, ndiana kesa yugul, mwa davrilo. Mengawai kaba, min yawo ko boko bo songo non min jokkindira non ko boko bo ma to tidini ha hella maado uttu ara ndiyan nan duuti ke min wala pomme teron kadi e nyebbe on periode on kadi ha maado decembre janvier fede fo terela e wallahi sa eno dogan ko yangido weti bimbi mo doga kono kono watte sa fala go ma wakilo fala halal ma ara ma wakilo da me ara e switto passe gol madina ra haga me yalti ton e settor witto me hewta ga me wona ga wonde 17h wonde 16h me hot wonde kanno me wona ga 20h me passe ko tamboru gol pom de terre me ni bega
e demangal ko ko anda goto tun gollata ko be ballal makile aissatou sere nabi de rewbe heewbe yidube wuru gol halal mu e der gollidal mabbe mo kala no heba seeda yer ngure be ngure mu
feeda ko sonnabe tun me golta gollidu gol ga be ko mabbe ko harbe jooda ke tun fo gare modi mu se ini daara no beeni moja me wallindira min fo mo beami heba gukku kambe kadi le wakili moja no kambe ni menge wallindira passe goto golla ka e bawgal langal ko min tori ko cellal taw kadi alla yaaji nana mi wala arkise yaaja budini arabo be kadi waawe argol du woy le koy dami
e der di duubi je arani makko e demangal aissatou sereba ko hakkunde hectare uji sappo ha sappo joyi o woni gollude ittiri no fere ardi wo o ala jawdi walindi o nyawno to awdi o golla himo woniri beedugol ko remata kon no arsika ya jiri wo yeso hikka Alpha Usman Ba ila timbi Madina VOA
ajarama Alpha Usman Ba joni jahen Cameroon nuntondirado amen yawunde Mariamu Mumini watan yila e golle sanyugol onnanan ende jantore do tarikangal meccal fuddi gila jamanuji duddi e der Cameroon
derken dudbe do sanyalim sehado bedo sanyira dum garaji mottadi bibe do sallina hakkunde ledde be jude mabbe habe wurtina gude e bedo wiya godo malla tutuweri be engal bamun en don der non hajiya journalisti Cameroon Nzeket Marie Flore jagordo sare sanyon tutuweri
min yoto wurtino wayayiji en sanyo bo en do tawe ya fatude kunga ban on dari min do kuda der kawtal hore min do sanya tekke be jude do tokki ha pawne be nol de lumse man goddi kam pawne man chadde den bo de jasde to choggu man nawan kadi
andangal o hebingal daga am do saroji mako o andini bo ngal buri dubi temedde jego haliyol ba
dans les années 1970
le rekitale ujinere etemere jena esapo arji do ruanjo ya hauri worbe dudbe gam suklana sanyugo hala mordemu o halfini rewbe bibbe rewbe mottugo garaji digam hotollo gam vallugo kude sanyugo man dubi yidi bawo man arji do majum besdi dabare hesre ne sanyugo dum sanyobe hausa hurata andal kesal waddi ferndam sanyugo be wallinde pedal dum man sey rewbe lamido tandunga na hu gongal wakkati de don sanja kude sanyugo yofana ma jungu ha komoy ko denon bo leppol gol do joti do daraja magol foroy gam ko hande re timmingol hayel wataji mawdi ban bangle e konandi
odi
kadinoy lin sedido bornire
généralement dans le pays bamun
ko wa ha bamun en kam min don hutira gude de ban kaddaje be tarade ka jippa ha kolbule amma jotta fere dum warti ay limse ban jibbeje sirlaji kippoje e konandi be man yimbe dubbe yidi gude de do hujjaji mabbe Halima wari sodugo de
ko wari wari sodugo godo ngal limse tiling dum limse fini tawi kona sara waddini amin surungal tawri amin be surungal amin asali dum hottollo be hutinirta
tanni kude man dum mari sadir maji duddi
ngam
yigo hottollo fe sai e bo min hebata none dudde min do hutinira fu be polyester kanjum woni gara e tela en yotirta dum
non
bo limse wadirade machine fu jafti lumo yidi dirabe kuje al'ada bo do tiditina do sod golimce de
wadi mi wari sodu goro ngam min mi yidi kuje gargajiya hami encourage wadobe bo ngam min hota da gargajiya ji amin min tilmina dum bikko ji amin bo umma anda daraja man
sandinki limse sanyirade jude don der habre ndi yumitingo daraja finatawaji lesdi afrika kadi pedo sanya godo haji ya hirna Bitia Waila Listi Cameroon Mariam Mumini Yaounde VOA
Hediyankobe teddube meden weltori jikke mon e do vewa fulfulde miyetti Aliou Diallo jodi do Konakiri Yakuba Ba mo Gourel Dara jodi do Dakar Abdourahmane Bouchrawi o tori wotamen yejjitu fulbe Sudan mi hendike kadi Batakour Youssouf Ousmane gila Gombe lesti Nigeria on jarama joni joni yiden e yalti yankobe Afrique nabe karogere men diaspora Diaspora, diaspora, diaspora. Deyon Teredo ardi be leide adunaru no foti New York ka jonde kubal dental adunaru leide Afrique no landi ebugol jullere duminde ka jonde kisal dental adunaru oni yoro mangara yewtidi e yaltiyankobe Afrique nabe e dounde tobere kedo den jantore nde
batu fedde leide le aduna de newe Nations Unies fuddima no gase didi e lewru ni gonden du gasoyta ko no gase jididi e lewru du to États-Unis New York ko ton batu o hebi hikkanon yewtere burnde hebde fayda fayande leide le Afrique woni reforme ko wiete ko Conseil de sécurité manam be ganduda kambe nyibi e fedde de don Afrique oyi nyaagaade ko wayni Cyril Ramaphosa kanyum ardi leydi wetende Afrique du Sud o motawa e batu he no tota halaka wi Afrique dole mum e yimbe mum poti joni nanede
The UN Security Council must be reformed
no hani katandu kalfinandu kisal onindum ndarte mu intine kisan ngam yo Congo lede fof mbaw nanede nduwa watawonde mojo bere hertani de leede jowitu acca leede burbe e dudde
bimbi non dum don ma e njaajni dum seeda be nanna hen leede le didi Afrique dum don leede Amerique jabi dum wi non ma be njaajni kono non be kebata daande ne ganduda leede le joy goddide ko kanyum be jogi Cheikh Amadou Diandem wi dum do non ne mujji baade holliri ko Afrique nin uditene seeda seeda kono non ko haawimo hen woni ko anda ko holno Afrique supirto leedele didi ibi nannata ton
bon so tawi Amerique wi ay wi kadi ko Afrique dayata ko wiite droit de veto woni kongol mum jogota ko nafore so tawi ko nande decisionaji ene jette ha joni ko tum ko meden ko debil solution len ko weltade hen joni non solution goddo mu Afrique foti ettudi ko suwade leedele jiddi jornal son continent on kulli sam kadi ko leedele joyi ha e jeegom ene jidi Egypte Egypte Maroc en ko leedele wi Afrique du Nord ndek Afrique du Ouest ene wal leedi bi leedi Nigeria kanko woni leedi ubbi aldudi kadi kan kanko woni leedi kadi buddu heewdi yimbe in der Afrique. Kadi wadi Afrique du Sud. Afrique du Sud kayum ko lindine aldi kadi ko en dal rôle mo jox en der continent ki no be 1991 10 a joni e leedi watni ni woni Ethiopie don non ko suwotede e bedo ko don won ko hala tan
Afrique hay so tay ko jorod el gotel tota yo jap dum do woni miju Algasimu Ba kanko wodi ko New York o wi kala ko toteda so tawi ada habbe ettu mbasa dartinde harande ha keba ko jidda ko
e der fondo angon si Afrique hebi jullere e der didi landade den haray ko fuddore newinde sabu burtay be dugol portal e haldi fotti leede Afrique den kam mottondiral aduna yankowal
Yoro Mangara Paris, VOA Fulfulde.
Hediyankobe teddube jofitimi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude mido hedina on ngol gimol ngol titode mun woni fular ko striker e muslim sukabe dido yimobe rap ginenabe hawtitimi ngol ko striker e muslim hedidon do striker no
non no mari hirde e ACV no gas e yetati genaiburu lamorde faransi mijarni Josel Morrison e Nick ko kambe walliti la Washington do no dande fulbe la toro hande iden okkidiri ahadi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam kala ka hitkordon e adunaru on jaram.